ndimwe luche o matata
ibobu ndimwe luche o nambu
ibobu ndimwe luche o matata
ibobu ndimwe leko nambu
ibobu ndimwe leko matata
ibobu ndimwe leko nambu
ibobu ndimwe leko matata
ibobu ndina bwambo nambu
ibobu ndina bwambo matata.
Obinyana na pepano makakini omwero nye gasi no feniesi aderosa nkapata oke ngwele nyabo oke tipo jisi na boji wema afona buwa wasyo nye toria nye tomu yano tokene no mundo nyamena ekwo obodo nine ne obodo tike obodo tike sobonye kwesi kwa bantenye efue kona bafu shuza simotoko. Abonye kwesi okwa bantenye fueno babusi abusi uzasi motoko abonye kwesi okwa bantenye fue kona babusi uzasi motoko anabonye kwesi okwa bantenye fueno babusi abusi uzasi motoko akebu memu agara marao ranata no mani beba na bambo akebu mebu agara marao ranata no mani beba na bambo agele mele agewe mewo wenata no mani beba na bambo anyi bundi mazwahia eh anyi bundi mwemenka anyi wolondi matwalo anyi bundi mwebubono anyi ngwelundi nejemba ibobu ndimwe loka niru mabu sikini buzi nsobu anyi okusu sondu nemekwa nanyi chan mabu sikini buzi nsobu anyi abosu sando ne mekwa na yofu onye na nwanne nya yi mekwa atunya
oso na sogwanyi o
onye na nwanne nya yi mekwa atunya
oso na sogwanyi o
ebwe buli be nya gbatu enunya ehe
oso na sogwanyi o
ebwe bulu ni ole ani azu
oso na sogwanyi o
ikwe bulu ni ole ani azu
oso na sogwanyo
kanyi nweke na nifunanya netiti onwanyi no
makazo tane weri zobute no
nweke na nifunanya netiti onwanyi no
makazo tane weri zobute no
kanyi nweke na nifunanya netiti onwanyi no
makazo tane weri zobute no
ibolu banugwa kailubu nongwa piano
makazo tani weli sobute no
ibobu ndi welu cheo nambu
ibobu ndi welu cheo matata
obodo dike jisie nike na okukunu maka okukwe nke na-enwere olu dika osunu ọ bụzi gịnị bụzi nsogbu anyị ọ bụzi gịnị bụzi nsogbu anyị ọ bụzi sọndụ na-emekwa na anyị ofu onye na nwanne nye anyị ma egwu atụnya o so na nsogbu anyị o egwu egburu ibe nye agbatụ enunya ehe o so na nsogbu anyị o ikwe bụlu nni ole anị azụ o so na nsogbu anyị o ka anyị nweke ne n'ịfụnanya n'etiti onwe anyị na o maka azọta anyị ewere zọbute na o igbo bụ ndị nwere uche o na mbụ
ndị nwere uche o matata
igbo bụ ndị nwere uche o na mbụ
igbo bụ ndị nwere uche o matata
igbo bụ ndị nwere ego na mbụ
igbo bụ ndị nwere ego matata
igbo bụ ndị nwere ego na mbụ
igbo bụ ndị nwere ego matata
igbo bụ ndị na-agba mbọ na mbụ
igbo bụ ndị na-agba mbọ matata
igbo bụ ndị na-agba mbọ na mbụ
igbo bụ ndị na-agba mbọ matata
igbo bụ ndị nwere uche na mbụ
igbo bụ ndị nwere uche matata
igbo bụ ndị nwere uche na mbụ
igbo bụ ndị nwere uche matata
igbo bụ ndị nwere ego na mbụ.